sema kumuacha siwezi, 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi, 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi, mapenzi. Leo kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Hivi ananiona mibwebe,
ananiona bwebe.
Anajilegeza lege, anataka tena mshedebe.
Fogo za kongoro, 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 fogo za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
Ndiyo basi tena,
haunipati,
haunipati tena.
Ndiyo basi,
ndiyo basi tena,
haunipati,
haunipati tena.
Na ukukumi kujitumisha meseni, na ukukumi kunita ita baby. Na ukukumi kujitumisha meseni, aiko
kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Hivi ananiona mibwebe,
ananiona bwebe.
Anajilegeza lege, anataka tena mshedebe.
Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, kongoro, kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, 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 kongoro.
Comic Slicer.